Douglas Rama, kijana kruka viwanja. Watoto na tap pito onyeshe njia. Piga solo.
Malikia na ingia, na zilegesha salamu. Mulango walokataza, na pita mimi halamu. Malikia na ingia, na zilegesha salamu. Mulango walokataza, na pita mimi halamu. Hey, hey, today, siku yako ya kampeni. Kura zako umefungiwa, kura zako umefungiwa. Siku yako ya kampeni, kura zako umefungiwa, kura zako umefungiwa. Hey, hey, today, siku yako ya kampeni. Kura zako umefungiwa, kura zako umefungiwa. Aringo come over, you step over. Aringo shake over, ukimada take over. Aringo come over, you step over. Aringo shake over, ukimada take over. Cheza kalipa, cheza cheza ni pesa kalipa. 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 Zile vidi mweza loka kupa mola aringo. Kuongoza vigogo butula. Zile bidi uweza loka kupa mola aringo. Kuongoza vigogo butula. Aringo come over, you step over. Aringo shake over, ukimada take over. Aringo come over, you step over. Aringo shake over, ukimada take over. Cheza kalipa, cheza cheza ni pesa kalipa. Cheza kalipa, cheza cheza ni pesa kalipa. Cheza kalipa, cheza cheza ni pesa kalipa. Hey, hey, today, siku yako ya kampeni. Kura zako umefungiwa, kura zako umefungiwa. Siku yako ya kampeni. Kura zako umefungiwa, kura zako umefungiwa. Hey, hey, today, siku yako ya kampeni. Kura zako umefungiwa, kura zako umefungiwa. Tanzania baba salome malikia ringo rudisha pikipiki. Uriambiwa zamani kama mzigo mzito. Na kuono mengia mwenye we na taluma yako. Nimbafasi ya kinanda nione raha.